Muteza amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Bakunzi bamwanyi bacu mwiriwe neza, ni Thomas Kamirindi ubasuhuza. Radio ijwi rya Amerika iravugira kuri FM 104.3 mu Rwanda, mu Burundi ni ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22, ariko rero ni mugende no kuri internet www.radioyacu.com, kuri YouTube na Facebook kuri VOA Radio Yacu, nabwo mukurikire iki kiganiro cyanyu muri isango uko kirimo gihita.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Nanone tubanze tubifurize umwaka mushya muhire, uzababere umwaka w'amata n'ubuki, umwaka w'amahoro, umwaka w'uburumbuke kuri mwese n'abanyu. Uyu munsi rero nanone tubahaye umwanya wo kwifurizanya umwaka mwiza, birumvikana ni ku itariki 3 y'ukwezi kwa mbere. Umwaka rero nyine uracyari mubisi. Umwaka mushya muhire. Imana bijya niwe wambira reka kuraba hijya kuvaho wakore ibigendura yabika uyu ni musuda sanzo n'ukuyajya amagara bagenzi n'inshuti hanyuma ubifurize umwaka mwiza wongere uhindukire wabyiduti urambe mu rongo ibyo wifuriza cyangwa umuzege ntakwicara turakesha uyu munsi ntago sinzira fata umwana mugene ngwatira nabaneza nagucike nagesera bonane
Can you hear me?
Radio Ijwi ry'Amerika mu kirundi cy'Ikinyarwanda bonane aho muri hose kuri telefone dufite David Nizigimana na Rukundo Emmanuel dutangirire kuri David. David we
murakomeye
uraho neza nibyo neza witwa Nizigimana
nitwa David Nizigimana aga Nizigimana
Nukubera ko Nadia urabyumva ntabwo yumva ikinyarwanda neza rero nyine yabwiye izina ryawe ngitiranya Nizigimana Nsengimana nuko ibyo aribyo byose umwaka mushya muhire
umwaka mushya muhire kuri twese
ye umwanya ni uwawe rero
twawutangiye
neza mu mahoro nk'uko ubyumva turacyahari turacyabakorera turacyakorana namwe nuko kandi turabibashimira cyane umwanya ni uwawe rero
murakoze cyane ni David Nsengimana w'umutse mu karere ka Nyanza ariko nkaba ndi Nyagatare nari mbakumbuye cyane rero nagira nifurize umwaka mushya ababyeyi banjye bari mu tutu mu karere ka Nyanza Kibirizi nifurize umwaka mushya bashiki banjye Elizabeth w'Imana Agnes Tuyise Tuyishime Diane Tuyizere nifurize umwaka mushya babyara banjye Kayitesi Kabatesi Kirimba na Langwida nifurize umwaka mushya onkwe wanjye Barinaba Ndahayo Emmanuel Murukiye Umukiza akomeza nifuriza umwaka mushya abanyeshuri bose twiganye promosiyo ya 16 na 2019 kuri groupe scolaire ya Mututu umwaka mushya nkawifuriza abanyamututu bose muri rusange umwaka mushya none nkawifuriza abanyarwanda bose bari mu Rwanda no hanze y'u Rwanda ndiko bateze amatwi ijwi rya Amerika murakoze cyane
Nsengima nawe rero urakoze rwose hanyuma mwese uyu mwaka uzababera umwaka uzira umuze
yego murakoze cyane
Radio Ijwi rya Amerika nanone kuri telefone dufite Rukundo Emmanuel Rukundo we
Emmanuel iradukunda
Nadia muramubabarira iradukunda
umwaka mushya muhire
umwaka mushya muhire rwose
nukuri kabisa turabishimiye nankomeza ashimira na Radio Ijwi rya Amerika
nuko rwose ni twebwe tubashimira cyane by'umwihariko kubera ko tutabafite se twamera dute
turabashimira cyane rwose twatangiranye umwaka turawusozanya dutangiranye n'undi
yego
rwose turi amahoro
nuko
nukuri turagakunda mererereye mu Rwanda Kicukiro nifuriza umwaka mushya abavandimwe banjye wo bita Boniface na Wirushi na Boniface ubwari Nyamagabe umwaka mushya muhire na Mukeshimana Sumuta nawe ni mushiki wanjye nifuriza umwaka mushya muzehe wanjye Arufredi ari muri Tanzania na sogokuru wanjye Zamani nawe mwifuriza umwaka mushya ari Kampala Masaka nifuriza umwaka mushya na bosi wanjye Alexis Mucumbisi wankoreshaga rwose nawe umwaka mushya muhire nawe unyakiriye kabisa kuri radio
yego
mwaka mushya muhire rwose
yego iruko nuko rwose
ndakunda cyane kabisa nanjye mba ndi mu kazi ariko mba bakurikiye cyane kabisa umwaka mushya muhire
n'ubu ngubu ndumva ukarimo
ewana mba harimo ndi umushefu mba ndi mu gikoni ndi guteka
aha utekera bande se ukora muri restaurant
oya na nkora muri resitora mfite umukire wanjye bari gutekera kabisa
nuko
mba ndi mu kazi kose rwose
ye uteke biryohe rero
umwaka mushya muhire ni ukuri kandi niyo mwaka tuzawusozanya dutangirane n'undi
rwose
ako reka mbaye n'undi muri nawe abasuhuze
yego muzane yitwa nde telefone iradukunda iracitse turaza kongera kugerageza kumuhamagara noneho umuntu bari kumwe nawe aze kugira amahirwe yo gutasha. Noneho kuri telefone dufite Ndagijimana Jean-Claude. Ndagijimana we.
Karame karame.
Uraho neza?
Hello.
Yego uraho urakomeye. Umwaka mushya muhire.
Umwaka mushya muhire namwe.
Ndagijimana uherereye he?
Ndagijimana mperereye mu mudugudu wa Mbona bose akagari ka Kabyiniro umurenge wa Cyanika akarere ka Burera mu ntara y'Amajyaruguru.
Nuko nuko umwaka mushya muhire rero.
Yego. Ndifurije umwaka mushya muhire ku ikipe dukorana ku mugarama ku abo twafatanyije mu gihe nari muri internship ku bitaro bya Cyanika F Center, abo twakoranaga muri serivisi ya consultation prenatal no muri VCT voluntary counseling test barimo Leticia n'abandi twafatanyije mu bitaro bya bikuru bya Ruhengeri muri serivisi ya mental health barimo Fani na Chrysostom. Ndabagaruye aho baherereye hose, ndabifuriza umwaka mushya muhire. Ongera ngifuriza umwaka mushya muhire abana banyuze imbere bose mbigisha. Bifuriza kuzakomeza kubaha no kumvira.
Yego
murangiza?
Yego ndakumva rwose.
Ego nifuriza abo bana banyuze imbere kuzakomeza kubaha no kumvira Imana n'ababyeyi babo muri uyu mwaka dutangiye.
Nuko nuko ndagijima umwaka mushya muhire. Mukomeje kumva radio. Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika. Umwaka mushya muhire aho muherereye hose. I'm sick and tired of wasting a good time. Come, sit down, put your feet on my laps, yum yum. I want you good, nah nah. The way you speak to me, nah nah nah. Let's go by the waters, make love. I smoke a little bit, nah nah. Put your knees up, sana. Opening up my doors, you're pushing me more and more. Time, man, keep your thing in my corridor. I'm seeing you more and more. Put your girl in my corridor. Tuza, Nagukunda. Tuza, put your girl in my corridor. Tuza, Nagukunda. To my new shit, a little bit of ish on your new playlist. Turn it up, it's only 6:30. Took up what you got, you won't need that shit. Kigali lies through your Ray Bans, gin and juice in your right hand. Follow, let's chit chat. But where you really at? What you really like? I want you good, nah nah. The way you speak to me, nah nah nah. Let's go by the waters, make love. A little bit, na 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 na. Sana, you're opening up my doors. You're pushing me more and more. Urikeza, tane. Keep your thing in my corridor. I'm seeing you more and more. Pretty girl in my corridor. Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mwese mwese umwaka mushya muhire, kandi twongere dushimire mwese mukurikira radio Ijwi rya Amerika buri munsi. Ni mwebwe mutuma ishyuha nize namwe kwihora ibashyushya ariko rero nanone nkabashimira cyane yuko mu izina ry'ijwi rya Amerika birumvikana ko muhora mwungurana ibitekerezo musangira ibitekerezo n'abandi mwungurana n'ubwenge kubera ko buryo kuganira bivamo kungurana ubwenge nkashimira rero by'umwihariko nabaza kudufasha mu biganiro muri isanga abatumirwa iyo muva mukagera murakarama murakagwira umwaka mushya muhire rero umwaka w'amahoro umwaka w'ubuzima bwiza kuri telefone dufite Ernest Van Stones Ernest we none se uraho neza ariko
ndashimye Imana
umwaka mushya muhire
natwese
ababiriji b'abafarama nibo bakunda kugira van mu mazina yabo nawe suri umubiriji
ni murundi
none ushobora kuba umurundi ariko ufitanye amasano n'ababiriji b'abafarama
aya ni murundi gusa kabisa
eh none se ubwo amazina yawe nyakuri ni ayahe
Niburo Ernest
Niburo uri Bujumbura se
ego
umwaka mwiza
atwese ntaho
ndumva abana barimo bakina aho ngaho inyuma nabawe
aya yende musore nabana
eh nu nabo rero tubifurije umwaka mushya muhire ngaho umwanya ni uwawe
yego murako
yego yeye ubutashya usuhuze wifuriza abawe umwaka mwiza
umwaka mushyashya ndawifurije bamwiyumba banje aho bari hano bisa mu marambo
komeza
hamwe n'ababyeyi banje nabo tuvukana bose n'ababyaranje bari mu Rubirizi kandi nshuti n'abagenzi bose ndabifurije umwaka mushyashya
yego Miburo ye abo ngabo bana rero nabo ubahe nimba mushobora kuvugana mu kanya ubatubwirire buti ijwi rya Amerika rirabifuriza umwaka mushya muhire n'ababyeyi babo abo babanyi bawe mbese bose umwaka mushya muhire
barakumva reka ndagumwe basumubugane reka ndagumwe muvugane
nuko nuko muhe telefone rwose Halo, uraho neza? Urakomeye? Uracyari mu biruhuko?
Yego.
Kandi amasomo wayarakubise uyakora neza. Ibizami warabikoze neza. Wiga mu kangahe?
Katriyeman.
Primere birumvikana. Katriyeman bivuga uwa kane. Nuko none se witwa nde
nitwa Zedu
Zedu
Zetu
Zetu Zetu ufite imyaka ingahe
13
ye nuko noneho rero bwira abandi bana rwose icyo ushaka icyo wifuza cyose ibyiza byose ubifuriza Vuga ndakumva.
Ndende kuza kimwe.
Ndumva byamutonze. Niko. Ifuriza ba mwigana umwaka mwiza byibura. Radijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ntabwo dushoboye kumvikana neza agomba kuba yagize amasoni isoni nuko ibyo ari byo byose mwese umwaka mushya muhire hanyuma rero kuri telefone dufite Zeye cyangwa ni Zeye alo ni Zeye
ni Zeye
ni subiramo
Zeye Tafo
Yego uherereye he?
Yego ndi Kigali mu Rwanda.
Yego.
Niho ndi ubungu.
Yego turi kumvikana rwose ndagukurikira.
natwe rero mwaka twatangiye neza rwose nta kibazo tumeze neza.
None se kuri bonane mwacinye akadiho?
Cyane rwose twaragacinye umwaka yohana baraburasa nk'uko babyitaga kera mu Kinyarwanda ngo ni ukurasa. Yabereye ahantu henshi hatandukanye hano muri Kigali, ahantu bari bayitabiriye ku mpande zose, ahantu hose.
Hari igihe ibyo ngibyo by'imiriro babituritse hakabwa abantu bikomeretsa rimwe na rimwe, ntawe byakomerekeje i Kigali?
Ntabwo byakora ko bagerageje kuyikora mu buryo bwa nyabwo, kandi bategusha abantu bose nta n'uyikanga ngo bimuteze bimuhungabanye, ahubwo barabyishimiye nyine kubibona. Abantu bishimye n'amatelefoni bafata amashusho nyine banaberekana bagaragaza ko banezerewe.
Wowe wagiye mu kabyiniro?
Oya, ubwo nandi kumwe n'abandi bavandimwe twicaye ahantu gutya haterereye mu gihe ubureba neza impande zose aho bita ku irebero hariya.
Yego.
Uwo muntu yabireberaga nyine ureba impande n'impande mu mujyi ukuntu barimo babitumbagiza mu kirere kwa kundi biba bimeze.
None se uwo musozi wa rebero ntabwo mu kibita Nyarurama?
Bahita ku irebero aho narindi abita za Kimisange hano hepfo gatoya.
Kimisange burya rero haruguru yaho nako ni Nyarurama. Yego,
niho rebero iri nyine
Nyarurama.
Urazi neza we.
Narahize ndahakore, niho nakuriye i Kigali, niho nakuriye, niho nize ndahakorera imyaka n'imyaka kugera mu 2025. Nuko urakoze cyane.
Nuko rero nuko byari bimeze nako babirebaga. Yego kabisa, ndifuriza mwaka mushya muhira abantu bose banzi izina rya Zeyipafu, umukecuru wanjye ari Nyagatare, n'abavandimwe wanjye aho bari muri Rwamagana hose hose mbifurije umwaka mushya muhira.
Yego.
N'abandi twiganye hariya mu kigo cya Kajimusha nabo bagire umwaka mushya muhire, bose ndawubifurije kabisa.
Nuko nuko rero mukomeze muryoherwe, umwaka uzababere mwiza w'ubuzima bwiza.
Kandi urakoze cyane, ndanagukunda bya hatari buriya iyo usoma amakuru biranezeza bya hatari.
Ndagushimiye, nuko rwose bimaze ku mutima. Urakoze.
Yego rwose, yego nawe murakoze cyane.
Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda. Iradukunda Emmanuel rero telefone ye yacitse, hanyuma musezeranye yuko ndi bumuhamagare kubera ko yaratubwiye ko ari kumwe n'undi muntu nawe wifurizaga, washaka kwifuriza be umwaka mwiza. Bambwiye yuko Iradukunda Emmanuel bongeye kumumbonera. Iradukunda we?
Yese, karame karame.
Nuko umuntu rero mwari muri kumwe, muhe telefone nimba mukiri kumwe.
Bana reka nze murebe n'ukuri kabisa pe.
Yarari ku ruhande gatoya.
Yaragiye ku ruhande ariko turi kumwe.
Nuko ese ubundi yitwa nde?
Halo.
Yeguraho neza?
Muraho.
No, ntabwo Iradukunda ntabwo yatubwiye amazina yawe, rero ngaho yatubwire.
Nitwa Nishimwe Marita.
Nishimwe Marita.
Yego.
Nuko none se wowe ubusanzwe ukora iki?
N'akazi gasanzwe, nkora akazi k'amasuku.
Yego.
Yego, hano Manwera abari.
Nuko rwose umwanya ni uwawe rero. Umwaka mushya muhire.
Umwaka mushya muhire kuri twese.
N'abawe rero ngaho babwire.
Mbere na mbere ndifuriza umwaka mushya muhire wowe unyakiriye.
Yego, ndagushimiye cyane rwose, Nishimwe.
Nifuriza umwaka mushya muhire papa na mama bari mu ntara y'Amajyaruguru mu karere ka Gakenke.
Yego.
N'abavandimwe banjye.
Yego.
ndifuriza umwaka mushya muhire Twizere Ansira uri mu karere ka Rulindo. Kamayo Mugisha Justine nawe uri mu karere ka Rulindo.
Yego.
Ndifuriza umwaka mushya muhire Uwera Alphonsine. Ndifuriza umwaka mushya muhire Chance. Ndifuriza umwaka mushya muhire Nsengiyumva Donatien. Ndifuriza umwaka mushya muhire Gashayija Irene.
Yego.
Ndifuriza umwaka mushya muhire Placide Ngirimana. Ndifuriza umwaka mushya muhire Nduwayezu Jean Bosco. Ndifuriza umwaka mushya muhire Ahimana Fredina.
Yego.
Ndetse n'abanyumva bose mbifurije umwaka mushya muhire.
Nishimwe Marita, nawe rero umwaka uzakubere mwiza.
Yego namwe kandi nabo nawe wifurije bose uzabagendekere neza.
Nuko nuko rwose.
Emmanuel ngara cyagushaka.
Yee. Musubize telefone.
Yego yego komera komera.
Ukomere cyane rwose. Mukomere mukora kazi neza.
Abandi bahageze isoni.
Ntacyo icyangombwa nuko nabo bari kudukurikira bumva ko tubafite ku mutima. Nuko nuko iradukunda urakoze.
Aho ko inara ndabakunda cyane cyane ko gye ino radio nyifiteho n'umwihariko.
Eh.
Kuko uko ndumva n'ikiganiro kijya gutangira harimo n'ijwi ryanjye ritangiza ikiganiro.
Muri kakanuze kaza mbere.
Eh kaza mbere kari yakavuga mu ndi Kampala masaka kuko niho ndabaza. Icyo gihe kabisa.
Burya bwose.
Ino radio nyifiteho umwihariko maze imyaka myinshi kabisa.
Yewe ndakwemeye pe. Nuko nuko urakoze iradukunda.
Urakoze urakoze turi kumwe mwaka mushya muhire.
Yego yego. Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, mwese rero umwaka uzababere mwiza, muzabyare muheke kandi mwururutse, muzahinge, musarure, muhahire n'abandi, muhahire haruguru y'inzira, muhahire hepfo y'inzira, mbese muzagira amahoro muri uyu mwaka. Kuri telefone dufite Banda. Banda?
Yes.
Urahura komeye?
Ye ndaho ndakomeye rwose ndashimira Imana pe.
Aho ngaho muri Zambia mumeze mute?
Muri Zambia turaho rwose turakomeye n'ingura
y'ubungo. Nuko nuko umwanya nuwawe rero.
Ya nda banje bifuriza umwaka mushya mwese abanyamakuru bo kuri Ijwi ry'Amerika.
Urakarama rwose urakoze cyane.
Yesi nkongera nkifuriza umwaka mushya abavandimwe bacu bari hano muri Zambia nk'impunzi muri twebwe hano muri Zambia tumaze imyaka myinshi. Nkongera nkifuriza ababyeyi banjye bari mu Rwanda n'abavandimwe banjye bari Burundi.
Yego.
Nkongera nkifuriza abavandimwe banjye bari Bugande harimo Karangwa David, harimo Gatere Emmanuel, Kanuma Innocent. Nkongera nkifuriza n'abavandimwe banjye bari hano muri Zambia harimo Evariste, harimo Camille Niyongombwa, harimo Samuel, harimo Twagirimana Efroni. Nkongera nkifuriza abanyarwanda bose n'abarundi bose bumva ikinyarwanda n'ikirundi muri rusange.
Yego.
Kandi nkabifuriza kugira ngo uyu mwaka wa 2024 bawutangire neza kandi uzababere uw'amahirwe n'ibyishimo ndetse uzababere uwo kubana n'Imana bisumbyeho.
Nuko nuko rwose Banda urakoze cyane.
Cyane rwose namwe murakoze cyane, Imana ibahe umugisha kandi muzagire umwaka w'amata n'ubuki.
Twese nkabitsamuye rwose. Iyi ni Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ni ikiganiro cyanyu muri Isanga, rero turacyabaho umwanya wo kwifuriza abanyu umwaka mushya muhire. Mwese rero bonane.
Bonane. Guy Darlan na États-Unis. Bonane. Bonane.
Nothing in good state. Deuxième, la troisième bureau. Musique à mon alabor la mie.
Bonne année abo bantu muri Central Africa batumye ntekereza kwifuriza umwaka mushya muhire abasirikare b'u Rwanda, abapolisi b'u Rwanda n'abandi bose bari mu butumwa muri Republika ya Central Africa. Ndabizi yuko mufite akazi gakomeye karimo no kurinda umukuru w'igihugu yigeze kuza hano. Bamwe muri mwe muri kumwe mu muherekeje mumurinze murinze umutekano we. Ndabizi mufite akazi gakomeye, mukomere rero, mukomere ku muheto, mugira akazi keza, hanyuma umwaka uzababere muhire, muzawurye ntuzabarye. Ndatekereza n'abasirikare b'u Rwanda bari Cabo Delgado ejo bundi umunyamakuru wacu yarari mu banyamakuru ingabo z'u Rwanda zajyanyeyo, mwakurikiye uko barimo bakora akazi gakomeye. Ngabo rero mukomere ku muheto, mukomere ku mahoro, namwe muzagira amahoro uko bikwiye n'abanyu. Umwaka mushya muhire. Kuri telefone dufite Kana Aster na Mariu Lut. Ubwaraza kutubwira neza amazina ye kubera ko kuri Facebook ntibyanditse. Noneho tubanzirize kuri Kana. Kana,
yego,
uraho neza?
Uraho neza.
None ko kuri Facebook ukoresha izina ry'abakobwa, Aster si izina ry'abakobwa?
Oya, Aster ni ry'abahungu, Aster ni ry'abakobwa.
Burya.
Yego.
Nuko umwaka mushya muhire rero.
murakoze namwe.
Uherereye hehe?
Ndaherereye mu mujyi wa Goma muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo.
Yego, mumeze mutaho gaho?
Ana tumeze neza, turashimira Imana ko biri kose.
Nuko nuko. Umwanya ni uwawe rero.
Yego, murakoze cyane. Nohera ku banyamakuru b'ibya Amerika bose bumva mukagira nk'irese y'igihema.
Nuko nuko rwose arakumva ubungubu ndabyona nubwo ari mu kazi.
Hanyuma yego, ikintu no gusaba cya mbere cy'imbere ko ntanguri ntashe mu batumi umuteka yadutumira nk'ino mwaka ndasaba ikintu kimwe. Hari umuntu witwa Chimamanda Moses.
Yego,
aramenyerewe cyane mu biganiro by'ubukamana, hari ibyo atemera cyane kandi akabivuga ku mugaragaro. Ndabasaye mujye mu mucuru wongere tumubabwire ibibazo.
Ubwo nta uretse gatoya, ni mu biganiro by'Imana kandi hari ibyo atemera.
Hari ibyo atemera, we ari aranenga, hari n'abapasiteri n'abavugabutumwa, aboneka cyane mu biganiro anenga abapasiteri n'abavugabutumwa.
Hanyuma si gishyashya yabazanye ni iki?
Turashaka kubaza we imyemerere cyagabye kinyigisha tanga ko ibyo abandi baba bavuga nimba ari abapadiri nimba ari abapasiteri ntabyo yemera. Ngo ni benshi twamubaza, twamubaza igihe muzaba wumuzanye, ndazi ko benshi babyoherwa kuko ndazi nawe muramukurikirana ku Facebook ari ngaho muri Amerika. Nk'umucurondere ibyo bakarusha ibibazo tuzahungaza gisamura.
Umva rero twumvikane, kana ndagutumikira.
Yego,
ariko rero naba nkubwiye yuko imyemerere y'umuntu burya biragoye kujya impaka.
Biragoye kujya impaka ariko ese ubu turemera ko Imana ari muri bende?
None se buretse twumvikane, kana buretse twumvikane nk'uko nguko ibyo ngibyo uvuze ukuntu ari imyemerere yawe bwite, niki kikwemeza ko Imana ibaho? Hari abantu babivuga bati Imana ntibaho, si uburenganzira bwabo. Uva
uburenganzira bwabo ariko nabo ibyo baduhaye cyanditse kuko uno munsi ebyi twarakuze tubona Bibiliya, ese Bibiliya yahumetswe n'Imana yashyizweho n'abantu yashyizweho n'Imana. Ibyo niba dusabye kuri kubazanira abazikeho kamana ku gisumba.
Ibyo ni imyemerere yawe, ni uburenganzira bwo kwemera uko ubishaka, ariko rero ntabwo simpamya yuko kujya impaka ku myemerere ya buri muntu, ahubwo bitaza n'impaka aho kugira ngo byungure abantu ibitekerezo byiza. Reka twikomereze, ahubwo wowe wibwirire abawe ubutumwa bwiza butari ubwo kujya impaka.
Ya murakoze. Hanyuma nohera ku Barundi n'Abarundikazi aho bari hose, no kurikiza Abanyarwanda aho bari hose, twarahezagiwe twese turavandimwe. Nuko abayitwa n'abarisange no kubakunda kuvuga cyo ari kujya impaka y'abayobozi badutwara, twe tugume twunze ubumwe, ubuvandimwe bugumeho. Hanyuma no tashakanye n'itungano mwaka mushasha abari mu makambi y'impunzi atandukanye z'Abarundi aho bari hose. Bamwe bagira umwaka mushasha ntabwo bidahitiriye kibyongera, buri muntu wese akiri mu gihugu cyamwibarutse.
Nawe uri impunzi se?
Ndahabaye nk'impunzi, aho ndahabaye nk'impunzi ariko aka kanya nubwo nabaye impunzi nshakisha ubuzima nk'abandi nk'uko babikora. Yego,
nuko urakoze cyane. Yego,
umuryango wanjye w'amaraso ni benshi berekana kera kuva 2015 ntabwo nasiri Burundi, ariko hari benshi twakuranye, abo tuzinanye, ndabatahije, ndashabaho, ndahari, ndayikuza umwaka mushasha.
Nuko rwose urakoze cyane kana.
Murakoze.
Ariko ubutumwa bwawe rwose ndabutanga, ntugire impungenge, ndabutanga. Hanyuma ubwo bw'igisubizo tuzakiguha. Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda, nk'uko rero nari maze kubibabwira mu kanya tutaraganira na Kana Aster, twari turi kumwe na Mariu Luc. niko yanditse kuri Facebook Mar you look niko mari you
ndakumva neza
urakomeye
bana komeye
ubunda mazina yawe nyakuri na yahe
Eric
ni Eric irindi
nkuru nziza
nuko nkuru nziza we naho ubunda mazina kuri Facebook atubera urujijo rimwe na rimwe nuko nyine muza mukabyisobanurira nuko uherereye yeah. Nkuru nziza
muri Zambia
uri muri Zambia nawe
yes
muhe muji
muri Lusaka
ye yeah, nuko umwaka mushya muhire rero
namwe umwaka mushya muhire
nanya nuwawe
murakoze cyane namwe ndipfurije umwaka mushya abantu bose bakora ku ijuru ry'Amerika
nuko rwose urakoze
no muri rusange abakora umwuga w'ubumenyesha makuru bose bari ku isi bavuga ikinyarwanda bavuga ikirundi icyongereza igifaransa bavuga indimi zose ndabifurije umwaka mushyashya
igishinwa ikiyapani igiswahili nuko
bose
yego nuko rwose urakoze pe
namwe murakoze ndipfurije n'umwaka mushyashya abarundi bose bari mu Burundi bari mu mahanga impunzi barundi bari muri Zambia
yego
bose mbipfurije umwaka mwiza mushyashya 2024
yego
ndipfurije umwaka mushyashya ababyeyi banje bashiki banje ndipfurije umwaka mushyashya umwarimu bita Claude ndipfurije umwaka mushyashya
we aba hehe
aba mu ntara ya Butana mu Burundi
yego
muri komine Giharo zone muziye
aha
ndamwipfurije umwaka mushyashya
nuko nuko
nipfurije umwaka mushyashya Esperance Manirakiza impunzi iri muri Mozambique ndipfurije umwaka mushyashya impunzi z'abarundi ziri muri Tanzania mu Rwanda muri Congo n'ahandi hose ku isi itazitandukanye
yee nuko urakoze inkuru nziza we
namwe murakoze ku ijuru ry'Amerika muzagira umwaka muhire umwaka mwiza cyane w'amata mu Burundi bakunda kuvuga ngo umwaka w'amata ni ubuki gusa sinzi uwo mwaka kubaho muzadusobanurira icyo baba bashatse kuvuga
mu magambo makeya nanjye ntabwo ndi umuhanga mu by'indimi kuko no mu Rwanda turabivuga umwaka w'amata ni ubuki ubundi kugira amata ni ubuki ni ukugira ubukungu ubukire ukagira amata amata atoro ava ku ntabwo ibyo ngibyo ari ukuri gutoza urabizi aho amata ava iyo rero ufite amata menshi urakagira amata ni ukuvuga ngo uragatunga inka nyinshi noneho rero urazi akamaro k'amata ntabwo ari kubana gusa mbese ni ubukungu amata ubukiro nabwo urabizi mu kinyarwanda inzoga y'ubuki ni inzoga iryoha cyane ariko inakomeye inywebwa n'abagabo mu magambo makeya rero ni ubukungu urakagira ubukungu muri uyu mwaka uzaba n'uw'uburumbuke mbese kugira amata n'ubuki mu magambo make nicyo ngicyo bivuga ariko tuzakomeza twungurane inama tubishakishe kurushaho naho bituruka ubwo ngubwo aho gumpaye igitekerezo ndakigeza no kubo dukorana
nkuru nziza ndashaka ku ijuru ry'Amerika muzatumire umuntu umwe kandi mubatumiye nanjye ntoza kumuzamu umurongo ari mu Burundi mu pasiteri Bitambayahaga ku ijuru ry'Amerika muzamutumire nanjye muzamu umurongo
wese urashaka ko azazana iki gishyashya
ubona umukozi w'Imana nyene akurikiranwa n'abantu benshi hari ibintu byinshi bomubaza ngira ngo yosha gutanga isiguro nanjye ndipfuza mubo mubaza ko nobamwe
wowe ntabwo uri umukozi w'Imana
ni umukozi w'Imana ariko turatandukanye abakozi w'Imana
jyewe si ndi umukozi w'Imana
nawe muri abakozi b'Imana kuko nyine mu bakozi b'Imana niwe muri aba mbere kuko muvugira abantu benshi uyu muvugira abantu benshi uri umukozi w'Imana
umva guru nziza ibyemyemerere nanone ibyemyemerere twari tumaze kubivuga na kana Esther biragoye kubijya impaka naho ubundi Imana se
nimba bavugira kimazi birigishara
nimba bavuga ngo Imana ishoboye byose ikeneye uko bayikorera Nindi koko tuvugishije ukuri Imana wayikorera iki itishoboreye
Imana akeshi ko numva mu masengero akunda kutubwira Imana ngo tuyihe amashimwe ngo tuyiririmbire ngo tuyibyinire ngo nibyo bintu keza akunda kudusaba amasengero Imana ikoreye ikintu gushaka kuyishimira kuyibyina ukayiririmbira sinzi rero ntabwo
ibyo ni imyemerere
niyo mpamvuga yuko mwatumira abakozi b'Imana tukabasobanuza neza bakatubwira ukuntu bisobanuye
hari umugabo ndamutsinze reka mutsinde yigeze abantu bigeze kumurembya bavuga ngo Imana ngo irabatuma ngo bamushyire ubutumwa runaka ibintu yabahaye igisubizo cyiza ati ariko nanjye ko ndi umwana w'Imana ati kuki itanyibwira ubwo butumwa ubwayo ngo ibinyibwiriraho ukuntu mpa abantu uwo mugabo ndamutsinze ndamuzi neza ariko ndamutsinze nuko urakoze cyane nguru nziza we
murakoze namwe kujya Amerika mukomeye
ijwi rya Amerika nk'uko nkuru nziza bivuze ni ikiganiro cyanyu nyine murisanga ni umwanya wanyu wo gutashya wo kuramutsa abanyu mu bifuriza umwaka mushya muhire kuri telefone dufite abantu babiri hari uwitwa John na Jean Longo ku Rutusi tubanzirize kuri John John we
ne ndabumva
uraho neza
nda mwesinzi
yego irindi zina ryawe ni irihe
yenitwa Maboni Mana Jambe Kimasi da mubagari yo John
nuko Maboni Mana uherereye he
yego se ndi muri Mozambique niomba
aha ariko ukomoka mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa ni mu gihugu cy'u Burundi
ariko ndi mu Burundi penda amaze imyaka 15
ye nuko mwanya nuwawe rero
bamugisagara cya nampura ni homba
yego
nkunda kubakurikirana ku ijwi rya Amerika ndabakurikirana cyane rwose
nuko
ndumva ndi kuvuga ikinyarwanda
uri kuvuga ikinyarwanda erega ni kimwe
ya turetse nigo noneho
yewe
iwacu ni mu Kirundo ahantu hita ku Ntega
aho da
aho uvuye iwacu ujya mu Rwanda ni minota 15 ni ukuvuga ndahabona
ikigurira
ahantu mvuka ushobora guhamagara mu Rwanda hatamwe akanyaru gusa ushobora guhamagara
nuko mbese wahatera ibuye usibye ko ahawe utahatera ibuye nuko umwanya ni uwawe
dushobora kuganira ari mu Rwanda nkamuhamagara yewe tukaganira umwe ari i Burundi undi yibereye mu Rwanda
nuko rwose aha umwanya ni uwawe rero ubabwire yego
umwanya umwe mvuga ikinyarwanda wundi nkavuga ikirundi byose mbabyumva rwose kandi
ni ururimi rumwe rwose babwire rero icyo wifuriza muri uyu mwaka mushya
yego se ndabanje gushimira Imana abigira byose yo ishoboye kongeza kuri uyu mwanya nkaba nshoboye gusohora ijwi hari abantu batashoboye kumara uyu mwaka iyo rwose ibanze ihabwe icyubahiro nongeye ndashimiye namwe ku ijwi rya Amerika mushoboye kuma kano kanya buriya nkunda gukurikirana ibiganiro byanyu nabonye ngo musige n'imirongo turaza kubatelefona noneho ndavuga ati aba bantu buriya baradutelefona buriya nyine ntabwo ari ukubeza
byagutunguye rero bakumpamagariye
ntugereje kujya mbona muratelefonye rwose muri isanze nanjye ndisanze rero ubwo noneho ndisanze
nuko rwose babona Imana urakoze cyane
ndabashimiye rwose ijwi rya Amerika abantu bose barakora mwese iyo muva mukagera mu bihugu bitandukanye
ye nuko umwaka mushya muhire
twese tuwusangire rwose
hama
mbara bari kunyuga ndifuriza umwaka mushaje abantu bose cyane cyane babarundi abarundi bari ngaha Mozambique ari Maputo bari Nampula bari muri iki gihugu cya Mozambique ndabitse ari umwaka mwiza muhere w'ibihumbi 2024
nuko nawe rero umwaka mwiza
ndifurije umwaka mushaje umuryango wanje turi kumwe ngaha umugore n'abana.
Ufite abana bangahe?
Naho batumbitse. Ahandazi abana batatu mu Burundi ndazi abandi bana batatu.
Nuko rwose.
Aya nuko ariko sinza kubere zageza aho ngaho urumbe nararengeje.
Oye abana n'umugisha.
Aya n'umugisha ariko rero kujya turaba twaragwiriye.
Yee. Baba ni mana reka duhe n'umwanya nabandi.
Ndabishimira Imana nabyo.
Yego. Reka duhe n'umwanya nabandi harabategereje ku murongo. Urakoze.
Yego.
Yego
nyarukije. Ndifurize umwaka mushasha abantu bari Burundi umuryango wanje abantu twiganye kuri Rishemu Kenke ahantu biti bwambarangwe mu Kirundo. Ndifurize umwaka mushasha bose mugabo specialement uwitwa Jiriberi ari Muyinga.
Nuko rwose
ntabwo nabikisha amajambo. Ndabifuriza umwaka mushasha bose namwe mwese kandi ndanabashimira murakoze.
Nanjye ndagushimiye cyane. Radio Ijwi rya Amerika nkuko nabibabwiye mu kanya dufite kuri telefone Jean Long we.
Yego ndakumva.
Kumukuyu bite?
Kumukuyu ni sawa ariko ntabwo ari undi.
Uri hehe?
Ndi Kayonza. Murenge wa Murundi akagari ka Ryamanyoni.
Uri mu kazi se?
Ubungubu niho nsigaye ntuye.
Warimutse?
Yego cyane rwose.
Nuko umwaka watangiye neza?
Umwaka nawe utangiye neza cyane.
Nuko rero umwanya ni uwawe.
Ubundi abenshi abunda abanze kuri Jaronga ariko ubundi amazina yanjye bwite nitwa Byiringira Samuel.
Yego.
Nkaba ndimo ndishimira ko narangije ibinyacumi bitatu ko natangiye icya kane.
Ubwo ni ukuvuga yuko ugeze mu myaka 40 y'amavuko.
Ndimo ndatangira icya kane.
Ni ukuvuga
umwaka uheze nibwo nari nujuje bitatu ubungubu natangiye n'utangira icya kane.
Icya kane uzacyuzuza mu bihumbi 2034.
Yego.
Nibwo uzaba wujuje imyaka 40.
Yego rwose kabisa.
Menya ntimenya kubara gatoya iyo dufatanyije. Nuko.
Urumwe uracyabyibuka.
Nuko wafashije. Yee, umwanya ni uwawe rero.
Noneho rero ndabashimira nanjye ku kanya mumpaye kuri Radio Ijwi rya Amerika kugira ngo nanjye mbashe gutashya abanjye. Hari abavandimwe benshi bo ku mukuyu nk'uko wabivugaga, benshi babankumbuye bambaza n'amakuru yanjye ngo ni mu murenge wa Ndera mu karere ka Gasabo.
Yego.
Ubwo harimo ababyeyi banjye, harimo papa na mama baherereye ku mukuyu aho bita Kabendore. Harimo mukuru wanjye kandi Kamuntu Patrick. Harimo abavandimwe, harimo Giringabire Francois. Hari umurezi witwa Dufatanye Jean Leonard wigisha ku ishuri ribanza rya Jurwe. Okay. Hakazamo umwana wanjye witwa Ishimwe Salomo Byiringiro, nawe aherereye ku mukuyu. Ndetse na madame wanjye turi kumwe hano ni Rere Vestine, nawe umwaka mushyashya nawe nagubwe neza, ndetse n'umwana tubyaye vuba.
Nuko
twabyaye abana babiri, umuhungu n'umukobwa, nuko wenda umwe yitabye Imana. Ubwo ngubwo nawe nagubwe neza. Ndetse n'abandi banzi kuri Jarongo bose, ndetse n'abavandimwe akenshi na kenshi dukunda kuganira ku Ijwi rya Amerika.
Yego.
Ndetse n'abandi b'inshuti zanjye, haba abo twiganye ndetse n'abo tujya dukorana mu kazi. Harimo tujya dukorana mu kazi k'ubwubatsi kenshi na kenshi mu minsi ishize twakoranaga mu izindira aho bita mu Kinyaga cyane cyane harimo umufundi John n'inshuti yanjye cyane n'ubu kare twa turi mu kuvugana mbira ngo arimo kunumira ngo nzasubire mu kazi ngo yarambuze.
Okay. Byiringiro. Reka duhindira hanga kubera ko igihe kigiye kandi Eric no wategereje umwanya munini tutamuniga
ariko Toma.
Karame.
Ariko Toma. Hari akantu kajyaga kabaho ko ikiganiro cyo kuwa gatandatu cyo kuvuga amakuru agiye atandukanye ntabwo icyo kiganiro nk'icyumba muri isanga numvise ntazi uko bimeze cyabihinduye nagira ngo nkwisabire nimba byakundi iyo gahunda izongera isubireho buri muntu ajya atanga amakuru hirya no hino uko ameze tumenye ko byifashe mu bakunzi b'ijwi rya Amerika.
Ye ndatumika rwose abatware bacu ndababwira urakoze cyane.
Yego namwe witeka biteho kandi murakarama.
Twese turakarama. Nkuko rero namaze kubabwira ku ijwi rya Amerika dufite Eric utegereje kuri telefone. Eric we.
Amahoro amahoro.
Uraho neza?
Meze neza cyane ndashimira Imana kabisa.
Irindi zina ni irihe?
Ni Eric Nzohayimana.
Nzeyimana.
Nzohayimana.
Nzohayimana.
Eya.
Uherereye hehe?
Yemereye mu gihugu cya Malawi ku mba mukuru wa Rirongwe.
Umwanya ni uwawe rero.
Yego je kabisa ndishimye cyane ko namusubiye kugutelefona ku iki gihe ndabyishimiye rwose cyane.
Yego
ko namudusubiye kuduha akanya tugatashye ikiciro abagenzi twasize mu gihugu cy'u Burundi cyacu dukunda cyane.
Nuko.
Ego kabisa murakoze cyane twari tubashimira ku by'ukuri ibyo by'Amerika byatumvire cyane ku Barundi baba hanze cyane n'aba mu gihugu yene muri Afurika y'ubuseruko.
Ye Nzohayimana urakoze.
Ego kabisa nuko murakoze cyane.
Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda mwese umwaka mushya muhire by'umwihariko mwe mpunzi aho muri hose ariko rero tubifuriza ko uyu mwaka uzarangira mwabonye amahoro mwasubiye mu byanyu mwasubiye mu bihugu byanyu maze rero muzagire ubuzima buzira umuze murakagira amahoro murakarama.
Don't look at me.